Action.
Blackout Media.
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Energy.
Madali soyo mwe wani pass.
Fiafula
Ketim bebe Uno mwaka Kwena lisana mumpala Nikalanga na kwene na choka na pene na fika manje. Awe sancho Jehova.
Kwanisho kubenda shimu akinya. Pide kote nale kumbwa. Marimba pika pashire kumbwa. Narisu minasi umura mpapusha. Apa mwena panonoro mwapakusha. Danyuyo wena zoyu mwaka. Wose wangbata ni mfumia fuaka. Lesa wanja witinesi. Waishiba neya nji witinesi. Dana lode kesha. Hawa eko mkoselesha. Taine witinesi patindeki Jehova. Fumia muchi kotikara nkontura na lofa.
Download more music on ZambiaMusicHits.com.